tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidibe jamaali modo eden goni bete alkamisar sappo e jetti lewru marsitande 2021 yamde jana jabburi kasil maji sappo e tati usman nyaal bulle kabaruji do mamadou wattara to boggi jande to uddugol jaddinkoɓe fewde e gendi farabugo imminama ala jaɓɓide o caggal ko dewral rafi memodirgol senñina hakkude jaddinkoɓe e don sankoɓe ngal dewral selde e baasi waɗan fa himɓe e jawdele muɓɓen jangara no jiɗire soldat si en capanɗe tato e tato mbara sappo e nayo mbarmi caggal go tugol waɗa dow muɓɓen hakkunde lele hoy e tesit le o wattu goto capanɗe dawnoɓe jaddinkoɓe guɓe jaddinkoɓe nangudo joppita dow imadara larme mali beta ko min kalan haala mbaggu ngol kaakol jimoɓe jaagol le afrika korsugol sanne le yambereji mawɗi ana wondi e majjude le yewtereji le wattu caketiɗo yeɗi woni sembe kabaruji beta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani kala ɗo gonɗo le mali fo e mangal mum selde e baasi rewrama ala jaɓɓiɗo farabugule cercle ñono hakkunde guɓe jaddinkoɓe don sankoɓe dow imadara ho conseil islamique mali e wi maire commun dogofiri ngal dewral fayse wakkati goto tan non waɗan fa himɓe farabugu poofa seeɗa wonnoɓe ley uddugol ko yahata lebbi jeegon joni fa ɓeydore ɗen famu keɗɗeno alicis e mamadou samaseku
le wi nelaɓe fedde au conseil islamique ardinoɓe joddogol so halde hakkunde guɓɓe ɗe le kaldal kawral ngal ɓe ciini hakkunde maɓɓe ngal ana ya warta yimɓeɓe kañe koɓe jogui no ɓe yiɗiri yoppitidde yimɓele cuutaɓe yoppude djihadiste en ɓe yaade waajoyo le gelleji ɗi le wimaɓe munnagol rewɓe ittugol zakka imminama mouhammadou mumfa haydara kalano hakkunde maɓɓe inde au conseil islamique
pelle ɗiɗe fof holiti yelaji maɓɓe ɗiɓami aadi yoppude yimɓele waɗa yawara hinnade ɗum golle guese maɓɓe ɗattol mawgol jahogol farabugu ɗum yoppitama hannde kay farati fof wala e maggol ɗiɓami aadi ñifude baasi e dawrude no egguɓe ɓe fof mbifitoto
ɗum e taweɗe muɗum fuu cuɓaɓe commune dogofere ka holiti wiide ana yiɗi kaldal kawral ciinangal tafon hakkunde ɗeɗo guɓɓe laato kaldal kawral ɓoyongal le moƴƴere jamarde le wimaɓe guɓɓe ɗe fuu jaɓi darude baasi o tafone lewru yalla jamarde ana wawa yaade no yiɗiri waɗude haajeji mumen kawral keɓalngal ngal ana hani teddinede ɗum latto hunde ɓoyore le wimaɓe zoumana koulibaly jokko arande maire commune dogofere
kala talki ciñinaɗi gila garal ngal ministre en nayoɓe yewtale fewi balɗe ɗiɗi ngal ɗo kawral kay no fewi yo goto foof yafodira wutude baasi o famɗi foof lewru woturu pelle ɗiɗe ɗum no hani ɓamodirde aadi yoppitinde kala cuutaɓe garɓe noon fabade jaadinkoɓe foof fuɗɗi hewtude
micitoɗen wiide guɓɓe joguiɓe kaɓorɗe ana uddi geni farabune ila jeego lewru octobre hitande 2020
sakiraɓe ɗi kabaruji fo anda ɗo mba heɓude ɗi dow ɓe ande ɗe dow hellame facebook kañe compte twitter yontere nde fuɗɗiri no bonirde sahalla leydi mali kañe ɓaleri leydi niger larmi mali holliti wiide keñen mursinama soldat simum capanɗe taton e taton caggal ko sami dow tugol tewrudisin hakkunde lele hoy e tesite le cercle en songo civil en taton mbarminama gawo e menaka kilométre ji seeɗa bangi o nokku leydi mali ndi le région tilaberi leydi niger yimɓe joom en kaɓoɗe gaɗi masiba mawɗo civil en capanɗe joyon e jetton mbarama ɗowonno ko kanankoɓe leydi ndi kollitiwide Oumar Waygalo
kanko laamiɗo manggal paɗen le leydi mali ndi o wi ɗiɗo bonandaji guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en kañen gaɗi fewde e armée o ko yata yimɓele mabɓe temedron gonno toon eɓe gonno dow mobilaji pickup kañe dow moto ngaji ɓe gaɗi oɗo bonanda iɗum woɗɗiri ngallure en songo nde ko yata kilogaji capanɗe jeegom ministére malinkoɓe capantato e taton keddi ley hen sappo e nayo no barmi ley hen taton woɓɓe kasen mobilaji tati cuuma toon fande le oɗo communiqué ɓe mbihi guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en ɗe yimɓele muɗen nogay ɓe mbari le oɗo nokku kerol hakkude mali e Niger nokku noddirte tilaberi ko yata yimɓele capanɗe joyom e jetton kañi e mbara toon ɓeɗo mbaraɓe wiwanno luumo nokku noddirteɗo bani bangu nden yimɓele joy en kaɓorɗe paliɓe toon cuumi mobilaji mabɓe ɗiɗi jaade mobilaji ɗiɗi goɗɗi kasen fande le région gawo o talatare keñe wiyama bandiji ɗiɗi joy en kaɓorɗe kañi utti yiite fewtude e manggal paɗen nokku noddirteɗo wabariya goto nangama goɗɗo dogui civil en ɗiɗon barmi le oɗo bonanda le on ɗo ñalawma goto nokku noddirteɗo bencia mobile fedde ONG ndeb no dirt ERC suuta maton hanken be koliti wiide jangino got nokku no dirt do menaka won uttindo yite fewtude e mudun wattu jono omo suudu dogotororo menaka to omo wonde sawrede
ciagal dum Umar way gallodi masibaji ngadi fewde e larme mali do lawol lele hoyte sitti balde tati juba ma hollitingol mboy yonki le mali fu e mangal mudum fuddode alkamisaade handen hore jo lam hakunde jo banda ubami inde daber hanken chapande chapande dawnobe yaade leydi algeri dibba wartude gaawa talatar yabbene ne lisa hal leydi mali be himbe nobe himbe wonnobe e juude gudon ko be joppita dum ko be gonnobe juude gube jaddin ko be joppita ma do imadara gubal platform e larme mali anen ko hadiza dum may gakkejala men gondo to gaawta hebinen do faccitaango mumin sende be alisije
yo dawbe chapande jeddon e taton sukabe sappo joyon e rewbe jetton goni hen yo bibbe leydi mali burkina kangini be yimbe le dibbabe iwde leydi algeri ana wonno e juude gubbe jadisten yo luga golla mangal pade platform kanifama gawto latike sababu hewtude be musa aga agdala horejo dakore mangal pade platform gatia gondo agi loka ana halana min no yimbe le be hewtama
won yimbe be min jiji gondunobe tiddal mo gondunobe dawde sabe rafide nago kirdi uddaadi mi bami anniya wirfintinde be mi totade namu koobe yalla ebe keba nangirede no mudir
keja do ministro humani do kabaru bibbe leydi mali gombe tiagal leydi ndi amara aga hamduna silmini golle mangal pade platform le yopitingol yimbe le dawi bebe o mo darda e kala yimbe le yeli be dawde latike rewbe nasukabe be cella suudade wonde dunna
mi de do fami chakito yimbe le dawobe birfintinabe dude leydi algeri mi ngari fami koltabe wiide mi de kaya de ngallure kase ndu fami paabobe e hokkudebe hakkille do dawol kase ndu fati be naba rewbe sukabe sabi ebe tampa san
dawobe leydi mali kewdi kanyi le keri leydi ndi ana bettiro Maroc tewtude yaade Europe kadon gonden joni lawungol farati mawdo woni hen batte rafinde nagu le sahal
sottugol nokku artist en do ni Institut National des Arts hala ana heewi do mudun fa joni hakunde himbe sottugol o nokku Federation des Artistes du Mali Fedema réseau qui a kanye e fedde no dirten Union des Associations des Artistes des Producteurs et des Éditeurs Mali njodde ke batu bete kenyen e nantinobe kabaruji fa kolita metti muben Fabidou ren fam keden Oumar Waygol Ali Cissé
kanko noddirte Adama Traoré lamido fedde noddirte Fedema de o wi hono ko be kali be ciotir o do nokku ko do nangata hore o wi o do nokku don fina tawa hani janginete ko dum waawi latade sababuji mudum wala ko mi andani hin ko mi andi tan woni o do nokku e nokku mawdo hunde fu hana yippude min surtout e makko hono ngesa mo mi tampi remude le fina tawa leedi amendi e lumo mi kanno yippude wana helde nokku wambe le fedde no dr rezo kiadu don tawa be bi ko lumo go tawa bange ndudo suudu janginirdu ko irun lato sababu so yimbe lo wonbe tonbe keba hakkilaji lobbi kedde mo konko no dirti fuseni jakkite o ko masifido hen
lumo go ngurdon bibbe leedi mali faahi fu e mudum bili so don latige soifa jimi kanye ko nande mudum so alatige mbomo mbindo ngado cinema minka e hakkile amine kanno heddoraade suudu inandu o do nokku goto
dum e tawede fu ko nayri bangal yoga en jimobe be kanye moddinobe jimi leedi ndi koliti wi de wailterana hani wadede le hen be bi wajibi o do nokku wopitedu kedde mo kanko no dirti no Mamoutou Keita ko masifido hen
tout cuudi njaltinoji cinema fu sottan leedi amendi hande ka fa warti suudu inan jangu be jaya artisanadu so dum bettike be beydan hen lumo dabanani godum mina darde ami ana la ina o sottintake iwdo do wundo o yayataake o yajintake mu intinde mo kam be jabanbe
farde o do tidala hebenere jogola yoga pelle de kay kuli tiwide ngadan imma daraji muuden fewde e ko ndudo suudu janginirdu sottako
mbaggu yo kakul jimi jiangol arande e juude bibbe afrika e wi andimbe fina tawa ngol kakul mu intiangol e ledde ana nawtrele yambereji mawdi woynotobe du ana nawtoro dun fa matena kumpa kabaruji fu e tawede be kolitiwide mbaggu ana ke baggi ana kewisi din baggi woni hedi hono homa hani fide mbaggu ani ko aisata jara hebinen jab mudun do faccitango momo samasiko alisise
Ibrahima Yannouge lolé do cobra yo mu inowo e piyowo dun mbaggu artisanat o gollata gila dubbe kewdi le danki mako kanko e guldo mako Yannouge fajjintini min hono mu inta mbaggundu
jembebe la mu inira jembe le arande de nyohanno kunkoko nga hande mi chudan dum e yandi dum be tike fu so min juina he nguro kay buggi yo nangirte do do no dirte karkan si jembe ana hewi won jembe no dirte do sule won goddo no dirte do tasa jembe won goddo no dirte do nagani fay goddo dum won to no dirte do nangoro jembe
e wi yimbe finatawa inde jembe asulu mudun e markare woni jambayere batte soifa mbaggu o e wi dunke kabaru gachi karjike laiku traware hande kay goddo fuf na wawi fiide mbaggu o tawane den yimbe le hertabe tan hinato non dum
jembare e mbaggu mawdo gattitedo hakkunde koyde so tappe fa martina kumpa wiide wonko yottinte jembe e hunde mo homo fu wawi fijirde
kanon yila artiste ko nande mun en yo hun changul hore ido kaki gachi di sabe wi mabbe e di gondi majjude leedi men di batte kaki gachi iroji nukuji guddi
kabaru COVID-19 alal barikanya sappo e jeddi lewru marsandu kanan ko be doktore en kolletti wiide himbe chapande nayon e jetto wonbe nyaw o nangi kasen chapande taton chantana goto woni juudo kono li leedi men andi wadde handen himbe ujunaji jeno e chapande jeegon e jeegon woni be nangi santana be ujunaji jeegon e temen njoyon e debbe sappo e jeegon iube teme taton e malli hemre e njoyon kedo den joni kabaruji acti COVID
Min joti on sane heɗade heƴamen acci COVID landi min garta wadde bete handen andan be kabaru cellal leedi ndi njoyo garta jabaade dido landi
Bitu la borna de kaski goto do moto taxi ngaydi mi bamata di ana wawi lata di sababu waiti de neddo nyaw COVID-19 wana so neddo mo nyaw COVID-19 o woni mum borni ke kaski moto so neddo goddo bami kaski goto o watti hore mum wajibi nyaw o waiti to mako ko hani wadede ni woni wattu fu soccude kaski o gel hydroalcoolique fadama borna dem
ko dum fuf baawu hebde neddo hulta do na jogi nyaaw o tawene wona gonga hulta ban jogi nyaaw o tawe wala ma dum hulta be ngala nyaaw o tawe ga jogi gonga hale kabaru be do yimbe le wala fiinde ya fu de ka andon do tagul di jam yo gonga faawi tan ciwani jena jitli temdere ana tiidi hulta ma neddo na jogi nyaaw o wasa tawrete ma dum joomun wala nyaaw o tawre nyaaw o den no farati mun na famde sanne
Allo docteur, hodun sabi so nyawbe COVID-19 o worbe buri rewbe hewde. Gonga hononi nyaw doyum ana wawi tawede e tagangal mabbe woni worbe buri suttude wude rewbe ga dum fu famum waran hebede le nyalade ngarode sabi won projet ngaji faahi gondi to darani de tewtude jabu ido landi.
Allo docteur le dépistage
yewto gol sanne ana way oudude lanugol nyaw coronavirus ona
coronavirus
très belle question
dun yo lando lobbol min koliti on wide won tawetebe ana chaawi nyaw o tawe hunde fu matata e mubben neno sinibe himbe jewtama ana way andede o won e mubben kaba chawre dun ana way wadde ba nyaw o lanugol mo sakke
Allo professeur wakati dun o ki nyaw keso ana leede yogaje tubakoube e kan dun le runde afrique tama farati na wodani leede malindi bangal mudu
bien sûr
wakati ngongo jati fuddi fayede to leede france to sakabe am helbe ana tun be jade be ngara denno farati modo woni hen gambar dun gilla joni mi holiti ardibe am be wattande on nokku hakillo yalla dati dabreji mudina lenne bangal yimbe le europe dido nokkuji di hetine sere hakke balde sapo inay fadde mabbe yade li galleji mabbe yo sifa hisude jamarande
min joti on sane heɗade heƴoji amen tinne taboɗon hakkillaji ɗi docteur en gondi e hokkude on no nyaw coronavirus o wordi
kejaɗo mawɗo radio leydi laamu hakkundejo dati e comité scientifique muñata fo nawdaragol vaccin AstraZeneca miɗa miila ko ɓuri wadde pati farati fu waɗa o vaccin acce ta fon farde vaccin ngaji goɗɗi heɓede ɗum yo haala keƴaɗo mawɗo radio leydi o ley ko ɓataki mo o neldi comité scientifique e wi makko gollidde ho radio leydi nde ana wondi heɓude millioji tati vaccin spoutnik e vaccin sinois mo ɓe noddirta sinovac
Sijo Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sakiraabe kabaruuji gon e les région ngaji meden di biddo debbo baaro duube sappo e joyi mbarado asawere jabbene to kulikoroto le diande souban holli anenno cikkita do bardo mo o nati nangam nati e juude am woni handen e juude soldats en e wi nenno le horngoji ngadaade arande holli tamedo o golle ngel tugulel goreeli baaro wel duube sappo e jiddi ana golli danno e biddo debbo mo wari o nabe kolliti wi do horngoji ana polisi ana gonde wadde horngoji fadde makko wattede e juude humini be sari sakiraabe do kaddu kabaruuji ka kedde heda do seeda yewtere pekne an wodi wassalam.